it's the kids, baby.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gini. Santana, Santana, kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwa kiri kwiri, siko pesh, siko pesh. Na mpa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kandundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri, imara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama.
Sugua, sugua. Sugu, sugu,
mama we
sugu. Sugu, sugu,
sugu,
sugu, sugu.
Ta, depende pini pini, ama kitoto. Kupa kwa chini chini, ama kwa ngoko. Golisa bini bini, ama kimako. Chenga mwilini, nini joni boko.
Amake!
Udi, 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 udi. Katotoka kugudi, gudi, gudi.
Udi,
mudi. Mudi, mudi,
mudi.
Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto yani dosalale.
Hey, dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Hey, wakambale.
Kibidu bidua.
Oh, bidua.
Bindu bindua.
Oh,
yani nakachimbu chimbua.
Oh, chimbua.
Nambandika bandua. Oh, dada day. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua. Sugu, sugu,
mama we
sugua. Sugua, sugua, sugu, sugu, sugu.
Oya, baby, wakiweka unaweka.
Weka tuli.
Kichomo na chomeka.
Weka tuli.
Weka, 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 paka down.
Weka tuli.
Omesha watoto wa town.
Weka tuli.
Weka kama unasusa.
Weka tuli.
Nisogeze kisambusa.
Weka tuli.
Weka, 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 paka down.
Weka tuli.
Nikomeshe watoto wa town.
Weka tuli.